nange nkugamba gwe Petero, nze ndizimba ekkanisa yange ku lwazi, era n'emiryango gy'emagombe tegiri giyinza. St. Peter's Anglican Church Belmont ekwanirizaamu program ebisumuluzo by'obulamu. Kino kye kisumuluzo kyo eky'olunaku lwaleero.
Musajja Yozefu ayogerwako ng'omusajja eyalina obujulizi. Bwe tusoma mu lubereberye, tutegeezebwa nti Mukama n'aba wamu ne Yusufu, n'aba n'omukisa, n'abeera mu nnyumba ya Mukama we omu Misiri. Mukama we n'alaba nga Mukama ali wamu naye, era nga Mukama amuwa omukisa mu buli kye yakola. Potifali n'asiima Yusufu, n'amufuula omuweereza we ow'enjawulo, n'amuwa okulabiriranga ennyumba ye n'okukuumanga ebibye byonna. Lwakubanga yali mwesigwa, yateekebwa mu buvunaanyizibwa. Tusoma mu Bassekabaka ekisooka essuula 18 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Bassekabaka ekisooka essuula 18 olunyiriri olusooka okutuuka ku olw'omukaaga. Awo bwe waayitawo ennaku nnyingi, ekigambo kya Mukama ne kimujjira Eriya mu mwaka ogw'okusatu nga kyogera nti, genda weerage eri Akabu, nange nditonyesa enkoba ku nsi. Awo Eriya anaagenda okweraga eri Akabu, era enjala yali enyinyikidde nnyo mu Samaria. Akabu n'ayita Obadiya eyali omukulu w'olubiri, omusajja ng'atya nnyo Mukama, kubanga olwatuuka Yezebeeri bwe yamalawo bannabbi ba Mukama, Obadiya n'addira 10 n'abakweka mu mpuku, 5 n'abaliisanga n'emigaati n'amazzi. Awo Akabu n'agamba Obadiya nti, genda otuuke ku nzizi zonna n'obugga bwonna, oboolyawo tulizuula omuddo ne tuwonya embalaasi n'ennyumbu okufa, tuleme okufiirwa ensolo zonna. Awo ne bagabana ensi bombi okugibuna. Akabu n'akwata ekkubo erirye, n'Obadiya n'akwata ekkubo erirye. Abooluganda, ekitundu kikomyawo. Tulaba nga omusajja wa Katonda Eriya yali amaze okulangirira enjala eyali egenda okuyita mu kitundu okumala ebbanga. Ebyo nno tubisoma mu ssuula ey'17, era bw'oba otunuulidde olunyiriri olwo olusooka lugamba nti, awo Eriya omutiisibu eyatuulanga e Giriyaadi n'agamba Akabu nti, Mukama Katonda wa Isirayiri, nga bw'ali omulamu gw'empeereza, tewajja kuba musulo wadde enkuba okumala emyaka okutuusa lwe ndiragira. Ekitegeeza ebigambo bya musajja wa Katonda Eriya bituukirira, kubanga tutegeezeddwa nti oluvannyuma lw'ennaku ezaawerako, bwe waayitawo ennaku nnyingi, ebbanga lyali lya myaka 3, Katonda n'alyoka agamba Eriya nti, genda weerage eri Akabu. Katonda yateeka envumbo ku kigambo kye, kubanga Bayibuli yetuyigiriza bulungi nti bye tusiba ku nsi kuno ne muggulu bisibibwa, era bye tusumulula ku nsi kuno ne muggulu bisumululwa. Era tumanyi bulungi nti waliwo amaanyi agali mu lulimi. Olulimi lwo Bayibuli erwogerako ng'olutonzi. Obwo bwe buzito bwalwo. Bwe tulabanga Eriya amaze okulangirira okusinziira ku nteesa ya Katonda nti wagenda kubeerawo enjala, Katonda ekyo yakissaamu ekitiibwa. Ekigambo kya Katonda ekifubutuka mu bannabbi be, Bayibuli etutegeeza nti agenda ku Katonda agenda kukirabirira okutuuka lwe kinaatuukirira. Katonda ajja kukirabirira. Kakati simanyi ggwe oba otunuulira ebigambo by'abaweereza ba Katonda n'ogamba boogera bwogezi, ebigambo byabwe temuli makulu. Katonda y'aba abasindise, babeera babaka be, era ebigambo bye boogera munnange Katonda abissaamu ekitiibwa. Tuvula ne Ibulayimu yamugamba nti, gw'olisumululwa ajja kusumululwa, oyo gw'olisiba naye ajja kusibibwa. amusibisa kigambo kye. Kakati laba Katonda bw'agamba Eliya nti munange genda weerage eri Akabu. Ekyo nno kyali kigezo kinene. Mujjukire yayogedde ebigambo ebireetedde abantu okutandika okutambulira ku bunkenke. Kakati ate agende yeerage mu maaso g'omusajja ono Akabu, omusajja omutemu, omusajja ayinza okumutuusaako obulabe. Olowooza ekyo kya buvunaanyizibwa kikola amakulu? Ni Katonda n'amugamba, nze nkyali wamu naawe, olaba nalabirira ekigambo kyo, nze ngenda kutuukiriza ekyo ky'oyogedde. Yamugamba nti tewagenda kubeera nkuba paka nga ndagidde bwentyo, bwe tulabye mu lunyiriri luno olusooka mu ssuula ey'ekkumi n'omusanvu, okumala emyaka okutuusa lwe ndiragira. Kale nno Katonda yali tayinza kulekayo musajja wa Katonda Eliya kuttibwa ekigambo kye kireme kutuukirira. Kiri kye yali ayogedde kyalina okumala okutuukirira, olwo nno abantu balyoke bategeere nti Katonda y'alina obuyinza. Era Katonda okusindika omusajja ono Eliya okugenda okweraga Akabu, yali tamusindise lwa kubanga munnange ayagala kuyisa kivvulu, naye yayagala okulaga nti Katonda y'alina obuyinza ku mbeera zonna. Wali tewagenda kubeerawo musulo wadde enkuba okumala ebbanga lya myaka esatu. Katonda y'alina obuyinza ku bitonde byonna, Katonda y'alina obuyinza ku budde bwonna. Agamba Eliya okugenda ewa Akabu, Akabu asobole okujjukira ebigambo Eliya byamugamba, okumanya nti Katonda ayogerera mu ye era alina okumussaamu ekitiibwa. Tulabye nti munnange oluvannyuma lw'okweraga ekyali kigenda okuddako y'enkuba, kubanga laba bw'agamba, genda weerage eri Akabu nange nditonyesa enkuba ku nsi. Nti gwe okugenda okuyimirira mu maaso ga Akabu ngenda kulaga amaanyi ge nnina ku bitonde. Oboolyawo Eliya aba buteeraga munnange eri Akabu, Akabu yandigambye abasajja bange abafumu be basobodde okutonyesa enkuba. Oboolyawo yandibadde agamba Eliya yali alimba, yali nnabbi wa bulimba. Era ekimu ku bigezo bye tulina eri bannabbi ne mu mulembe guno, ekigambo kye boogedde kituukirira. Kale nno tulaba nga Eliya munnanga agenze ayogedde ebigambo ebyo, era Katonda amugambye genda weerage bwe naamala nja kutonyesa enkuba. Era musajja wa Katonda ono Eliya n'agenda n'akola bw'atyo. Naye bw'agenda gy'ali, munnange waliwo ate omwami omulala ayogerwako gwe tulaba mu nnyiriri zino mu lunyiriri olw'okusatu. Akabu n'ayita Obadiya eyali omukulu w'olubiri, omusajja ng'atya nnyo Mukama. Obadiya yali muweereza mu lubiri, mu lubiri lwa Kabaka ono Akabu. Obadiya munnange ekimwawula ku bantu abaweereza mu lubiri luno lwa kubanga ye yatya Katonda, yali ku ddaala kkulu naye ate ng'alina entiisa y'obwa Katonda. Ngolowooza ku Obadiya, njagala olowooze ku musajja Yozefu. Yozefu yali wa kitiibwa nnyo, kubanga tutegeezebwa Falaawo w'omulembe ogwo yatuuka n'okukwasa ebibye byonna n'abikwasa omusajja ono Yozefu. Ekyo nno munnange kyakuyiga kinene. Omanyifu abakkiriza tugenda ne tuteekebwa mu bifo ne tutunuulira abo abatulinako obuyinza, ne tulaba nga tebamanyi Katonda ne tutandika okubanyooma. Gw'onyooma Mukama wo olw'okubanga takkiriza. Ekiseera eky'okukola emirimu gw'obeera osoma Bayibuli, ekiseera eky'okuweereza gw'obeera ogenze mu overnight, kwegamba tolina kadde oba tossa kitiibwa mu oyo akulinako obuyinza, gwe osukulumye. Era tumanyi n'okugamba abo si be bakama baffe, oyo nze tandagira kintu kyonna kukikola ne nkikola. Obwo buba bujeemu. Obadiya ono yandigambye sigenda kugoberera Akabu, sigenda kumussaamu kitiibwa lwa kubanga asinza babbaalu. Bw'atyo bwe yandigambye. Naye Obadiya tutegeezebwa nti yali mukulu naye ate yalina entiisa y'obwa Katonda. Gwe w'oluganda, ekifo ky'olimu Katonda akutaddewo oyige okugonda. amanyi n'okututeeka wansi w'abakama baffe abatamanyi Katonda ng'ayagala tuyiga okugonda. Nze sitambula bwe nti lwaki mpuliriza omuntu ng'ono? Abamu tumanyi n'okubasaba bave mu woofiisi. Nsabira omukama wange oyo agobebwe mu linnya erya Yesu. Mukama Katonda agamba njagala oyige wansi w'omusajja ono, wansi w'omukazi ono okukakkana. Njagala oyige nti nze mutaddewo ate nze nkutaddewo naawe. Okubeera w'okwo mu kifo ekyo si nsobi. Okubeera wansi w'omuntu oyo atamanyi Katonda si nsobi. Katonda byonna abimanyi era abiraba. Naye akutaddewo nga ggwe ogenda kusigala nga ggwe katika ekibiriiti akagenda okukoleeza ekigambo kya Katonda ku mulimu gwo. Laba omusajja ono Obadiya Bayibuli bw'emwogerako nti kubanga olwatuuka Yezebeeri bwe yamalawo bannabbi ba Mukama, Obadiya n'addira bannabbi 10 n'abakweka mu mpuku 5-5 n'abaliisanga n'emigaati n'amazzi. Katonda akutadde mu kifo ekyo gwe obeere enkwaso, gw'obeere point abakkiriza gye bagenda okununulwamu. Katonda akutaddewaawo nga gw'ogenda okuyamba omukkiriza oyo okusobola okuvuunuka, kubanga Katonda agenda kumukozesa. Akutadde mu kifo ekyo nga gw'ogenda okusayininga ku lupapula lw'omuntu oyo omukkiriza ng'ekigendererwa agenda kugenda ku ddaala eddala okusobola okubunyisa ekigambo kya Katonda. Obadiya Katonda yamuleka mu kifo kino okusobola okutaasa bannabbi 10 abaali bagenda okwongerayo omulimu gwa Mukama, abaali bagenda okubuulira ekigambo kya Mukama. Kakati gwe weebuuza ekifo ekyo ky'olimu, olimu ng'ani? Olimu kulaga buyinza? Kulaga bala tulaba nze nina obuyinza. Abamu tumanyi n'okugamba abo abajja mu bifo byaffe mu ofiisi zaffe n'otuukana obwa. Tumanyi nti nze nina obuyinza ku bulamu obwo. Si mu z'ofiisi ezizaffe zokka. Oba munnange olina omukozi n'alyoka agamba tumanyi nti nze nkuvuga, tumanyi nti obudde bwo nsobola obutwala essaawa yonna, tubirabyeko munnange. Gwe Katonda akutaddewo ng'ogenda kubeera enkwaso okusobola okununula bangi ate n'okugaziya ekigambo kye abantu basobole okudda gy'ali. Kale nno ogw'omukisa ogukozesezza otya? Ogukozesezza kulaga buyinza bwo? Ogukozesezza kuzimba n'abalala bategeere nti w'oli? Ogukozesezza kwekkusa bwekkusa, kubanga abamu ku ffe tubeera mu bifo ebyo, ne Kristo n'otamwogerako n'olunaku n'olumu, n'obeera awo nga kwegamba ggwe munnange weefaako bwefi, kasita ziba ezizo nga ziyingira, ebirala tebikkwatako, yeeyo engeri gye weeyisizzaamu. Njagala okukutegeeza nti ekifo ky'olimu Katonda akutaddewo nga ggwe gw'agenda okukozesa. Omusajja ono Obadiya tutegeezebwa nti yaleetanga emigaati n'amazzi eri abasajja bano 10 n'abalabiriranga. Katonda akutaddewo ng'olina abo b'ogenda okulabirira mu kifo ekyo mw'oli. Naye ate weewuunye nti atumibwa n'akabunaga tugende tunoonye amazzi si kulwanga tufiirwe ensolo zaffe. Ekitegeeza yali amanyi wa w'ayinza okujja otuzzi. Naye olw'okubanga Katonda amutaddewo abeeko omulimu gw'atuukiriza, tagenda kubeera mujeemu mu maaso gaabo abali mu buyinza, kubanga amanyi gwe mukisa gw'alina okuzza bangi eri Katonda. Ndabyeko abantu abategedde Kristo ne bava ne maka gaabo. Siinza kuwuliriza taata wange, siinza kuwuliriza maama wange, siinza kuwuliriza gundi, kubanga ye tamanyi Katonda. Nedda Katonda ayagala ayite mu ggwe okusumulula abalala bangi. Kale n'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu mukisa ogwo gubeere ku mwena guba kuume guleme okubavaako kaakano emirembe n'emirembe. Amiina. Mwebale kumpuliriza, sigade muweereza munamwe Reverend Amos Kimera. Katonda abakuume.